It's by Bim.
Lixa klasi, daima we wangu mpenzi, ntakupenda ntakuenzi, gari nishatia breki, mwisho ware nikigoma standi, oh no, usijenyacha lonely, minisha kupa moyo, forever nikuite my love, kupe uba bila choyo, ah. Moyo mapigo ya enda zero, ukinigusa na uo mkono, yani uliko na mimi niko, yani wanikosha sauti mororo. Na watangazia leo hii, mwenzenu misiko single, kuwacha na mtangoja sana, mapenzi yetu haya na mwisho. Forever na mpenda.